Shuti mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ndabasuhuje ni Edir Rwema uri Washington DC. Mu kigano cy'uyu munsi tubafitiye abahanzi b'abanyarwanda bakunzwe cyane muri iyi minsi mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Abo ni Ben Mugisha Gisa uzwi ku izina rya The Ben na Ngabo Medari uzwi ku izina rya Medi. Mugisha Gisa The Ben ikaze muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Rwema, murakoze cyane.
Medi nawe ikaze cyane muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kutwakira kandi.
Mukanya turaganira n'aba bahanzi kuri byinshi byibazwa kuri bo dore ko bamaze iminsi bavuye mu Rwanda. Mu gutangira nagira ngo mwembi buri wese afate iminota mikeya asuhuze abo bose barimo gukurikira ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ngira ngo mpere kuri wowe The Ben.
Urakoze cyane mu byukuri ndasuhuza abantu bose bari gukurikirana iki kiganiro hirya no hino mu mpande za Afurika. Ndasuhuza by'umwihariko abanyarwanda bari mu mpande enye zose z'u Rwanda. Ndasuhuza mu byukuri umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro. Murakoze.
Medi nawe wafata akanya ugasuhuza abakunzi bawe barimo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi.
Mbere na mbere twishimiye kuba turi kuvuga kuri radiyo aya masaha dushaka kuganira n'abafana kandi kugira ngo batwumve. Turasuhuza ab'i Burundi, turasuhuza abo muri Congo, turasuhuza abanyarwanda bose hamwe, turasuhuza abasore n'inkumi b'i Kigali kubera ko turi ab'i Kigali. Turagira ngo tunabakire ku mugaragaro ko tugiye kuganira kandi twanezerewe cyane kabisa.
Medi ukiri kuri mikoro, muri iki gihe mumaze mutari mu Rwanda mukimaze mukora iki?
Tumaze hano igihe kitari gito twakoraga ibintu bitandukanye, hari amashuri, umuziki n'akazi gasanzwe mu buzima busanzwe. Byadutwaye igihe kinini cyane kugira ngo urabizi ko twamaze igihe tudasohora indirimbo. Twashakaga kugira ngo tubone dusetoringe, tujye hamwe, twishyire hamwe, dukore ikintu gikomeye. None ubu ngubu ariko turi kwigaragaza dukora ibintu bisa nk'aho biri gushimisha abanyarwanda muri ino minsi.
Medi yari amaze kumbwira ko byabafashe igihe kugira ngo mushobore kwisuganya, kwishyira hamwe kugira ngo mwongere muzamuke mu muziki nk'uko mwavuye mu Rwanda mugeze ku rwego rwo hejuru cyane. Nawe nyuriramo muri make, muri imyaka mike ishize muvuye mu Rwanda, ubuzima bwawe bwari bumeze gute? Wakoraga iki? Ese mu muziki ugeze ku ruhe rwego?
Mu byukuri ni ibintu bimwe navuga ko twageze hano wa mugani bidufata agahe ko kugira ngo tubone twishyire hamwe. Hanyuma ikindi kintu cyarangajwe imbere cyari amasomo n'akazi gasanzwe, gusa basics zari ebyiri, yari amasomo na music. So music nka kariya twahamagariwe ntago mu by'ukuri twize tuyishyira hasi cyangwa tuyirengagize, twayishyize twayihaye agaciro cyane. Nk'uko mbajije aho umuziki wacu ugeze muri rusange kuri Press One, navuga kuri ku rwego rushimishije kandi ngira ngo abantu benshi bari kugenda babibonesha amaso hirya no hino, kandi twebwe nanone tubona ko hakiri inzira ndende yo kugeraho.
Hari abantu bavuze igihe mwavaga mu Rwanda ngo kariyeri yanyu irarangiye, impano yanyu irarangiye ubwo muvuye mu Rwanda. Abo bantu muri aka kanya ndagira ngo mugire icyo mubabwira.
Abantu mu by'ukuri bavuze ibintu byinshi bitewe n'ama emotions bari bafite n'abantu badushyigikiye tukiri bato uko twazamukaga. Hari impamvu bagiye bavuga amagambo nk'ayo ngayo yo kugaragaza umubabaro n'agahinda bagize ku kugenda kwacu. Gusa icyo nababwira nonaha, ntabwo twize tujya hasi usibye kuba twarakomeje impano twahawe n'Imana kugira ngo zikomeze zigire abo zifasha nk'uko byahoze. Hanyuma noneho bibe no ku rwego ruri hejuru, ruri ruhambaye, kandi mu by'ukuri abantu benshi bagenda babibonesha amaso muri iki gihe.
Medi nawe ngira ngo wagira icyo umbwira kuri icyo kibazo narimbajije The Ben. Muva mu Rwanda hari abantu benshi banditse, hari abantu bavuze ibintu bitandukanye bakavuga ko ubwo muvuye mu Rwanda mwari mugeze ku rwego runaka mugiye gusubira inyuma cyane, mbese benshi bakaba banavugaga ko mutazakomeza umuziki. Mwabwira icyo abo bantu? Nawe
impano ni ikintu kidakama, kandi impano ni ikintu gikoreshwa aho waba uri hose. Nk'abafana bagiye bavuga amagambo nk'uko wa mugani byari bibabaje, mugani wa The Ben, twagiye bavuga ko bitazashoboka, bavuga ko wenda batazongera kutubona, kutwumva cyangwa se kunezerwa n'imiziki yacu. Ariko mu by'ukuri twe twari dufite, hari twari tubafite ku mutima n'ubonye nk'uko tubigaragaza. Twe nka vizio dufite nka Press One ni ugushyira umuziki ku rundi rwego, kandi umuziki w'abanyarwanda ugomba kugenda kugera ku rundi rwego twifatanyijemo n'abandi bahanzi n'abandi n'abafana b'abanyarwanda n'abanyarwanda bose hamwe. Nubwo byavuzwe ariko siko byabaye koko, kandi bazagenda kubona kandi bagenda bishima bagenda basubiza ubwenge n'umutima kuri Press One nk'uko byahoze.
Komeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri studio yacu turi kumwe n'abahanzi b'abanyarwanda bagezweho muri iyi minsi, The Ben na Medi baba hano mu gihugu cya Amerika. Abanyarwanda n'abandi bose babakurikira barabakunze cyane. Ibi bikaba byagaragariye ahanini mu butumwa nagiye nakira buturutse ku bakunzi banyu, ndetse kugizana n'uyu mwanya hakaba ari abantu benshi cyane bari ku murongo wa telefoni bifuza kuba baganira namwe. Uwera Kuku uri Kigali, uranyumva?
Ndakumva.
Waduhamagaye ushaka kugira icyo uganira n'aba bahanzi bakunzwe cyane aho i Kigali mu Rwanda. Watangira ubaza ikibazo cyangwa se ukababwira ikikuri ku mutima?
Nge wundi ndumva ari igitekerezo natanga, bagomba gukora nk'indirimbo zijyanye n'Ikinyafurika, baneze kujya kwigana abastari bo hanze bo muri Amerika ba 50 Cent band, noneho bagakora ahubwo yerekana koko ko ari Kigali.
Cyarabishimishije kuko no mu maproje dufite wagira ngo ahubwo yarabizi dufite n'indirimbo z'Ikinyafurika, ku buryo n'ejo bundi hari indirimbo izasohoka yitwa Africa Mama Land. Twashaka gukora wa mugani tukavanga ntitwibande ku muziki umwe runaka, ku buryo tuzatugera gutya tukigaragaza nk'Abanyafurika, tukigaragaza nk'abana b'u Rwanda, tugakomeza gutyo n'umuziki ugatera imbere impande zombi z'umuziki.
The Ben nawe wasubiza ku kibazo kuko Uwera amaze kubaza avuga ati mugerageze mwibande ku muco n'umuziki wa Kinyafurika n'umuziki wa Kinyarwanda.
Uwera arakoze cyane, ndo banamushimira. Gusa wa mugari nk'uko Meda bivuze, ni nk'okoroso babyukaga turi muri iyo projet, dufite indirimbo nyinshi z'Ikinyafurika, gusa nago nanone twakwirengagiza isoko turimo nonaha by'amahanga, kuko niho turi nonaha. Dukeneye of course dukeneye kurimira Abanyafurika, Abanyarwanda bene wacu, hanyuma tukazajya tugira noneho n'ikintu wenda gituma n'abantu binabisanga mu byo dukora. Gusa ibyinshi cyangwa se amabaze amabasics azaba ari ay'Abanyarwanda cyangwa se Abanyafurika. Mu ndirimbo nyinshi duheruka gusohora za ninjewe za I mean love zirimo ingoma ya Kinyafurika, mu by'ukuri twatangiye iyo nzira, kandi Uwera arakoze cyane kuba atwibukije.
Uwera, usibye injyana muri rusange, mwebwe muri Rwanda, muri Kigali, muri Afurika, aba bahanzi mubabona gute?
Baracyakunzwe, sibye ko wende baza kuba bahari byari kuba birushijwe, ariko ni nka mbere.
Medina The Ben ngo byari kuba karusho muri Kigali.
Kabisa, natwe tuvuga ko byaba karusho, kandi nuko tubivuga wenda ntibihite biba, ariko dufite gahunda yo kuza mu Rwanda, kandi tuzaza cyane mu Rwanda, tuzabakorera ibyo bashaka byose, tuzabataramira, tuzamara nabo igihe kinini gishoboka, kandi turabazirikana cyane nubwo tudahari tubahoza ku mutima.
The Ben, yes.
Ikintu navuga gusa ni uko harimo emosiyo cyangwa amarangamutima menshi hagati yacu n'abafana n'abanyarwanda, turakumburanye, of course nubwo badukeneye natwe turabakeneye. Tikera kabisa ni vuba turaje mu Rwanda, tubataramire, tugira n'ibihe byiza nk'uko twabigiranye imbere, hanyuma urukumbuzi wenda rwa ruzagabanuka se ndimo bizashira.
Mbere yuko wenda yagenda tuvugane straight nawe, tumubaze amakuru ya makuru Uwera.
Amakuru ndaho ndakomeye, namwe mumeze neza?
Tumeze neza cyane, turabakumbuye sana sana.
Nanjye vraiment nishimiye kongera kuvugana namwe.
Koze cyane. Dufite undi mukunzi kuri radio, Edmond Kagire nawe uri Kigali. Edmond, ikibazo cyangwa se icyifuzo cyawe kuri aba bahanzi babiri?
Muraho Medina The Ben.
Muraho neza.
Ni umunyamakuru wa The East African na KFM. Ni mu by'ukuri turi mu bantu bamwe bakunze gukurikirana ibyo mukora ngo muri Amerika. Icyo nashaka kumenya jyewe ni uko hari amakuru menshi amaze iminsi avugwa hano mu Rwanda yuko mufite igitaramo mutegura gukora hano mu Rwanda. So amatsiko ni menshi, twifuzaga yuko mwabwira Abanyarwanda wenda amatariki cyangwa se igihe runaka mutekereza kuba mwakora iki gitaramo. Ni abantu benshi bagitegereje, benshi bafite amatsiko ubona mukora iki gitaramo, kugira ngo tugire iki kuri ayo matariki cyangwa igihe mutekereza kuza.
Ngira ngo mwamusubiza.
Uyu ni Ben. Murakoze cyane Kagire. Ikintu nakubwira kuri iyi gahunda Press On dufite, hari icyo twatangije cyitwa Ndi Uw'i Kigali Tour. Ndubu Kigali Tour izatangira muri Phoenix mu kwa karindwi itariki 5 hanyuma ni iryo tangiriro rya journey y'urugendo rwacu tuzaba dutangiye mu byukuri rugomba gusorezwa mu Rwanda icyo tutaramenya neza na kubeshya nuko tutazi igihe izaba iri mu Rwanda gusa twebwe nka press one twatrahopinga mu mpera z'uyu mwaka cyane se mu ntangiriro z'utaha bizaterwa nanone n'ama companies turi kuvugana mu Rwanda bashaka kuduhostinga turavugana n'ama company atandukanye ntavuga nonaha ariko ni gahunda zose nizijya mu buryo press one Ndubu Kigali Tour izasorezwa mu Rwanda nago ngushubije neza ngo kubyifuje ko nabwiye itariki ariko mu byukuri ngira ngo twahenga aho ngaho hanyuma tukazareba
Medi nawe hari icyo ushaka gusubiza kuri icyo kibazo cya Kagire kijyanye n'igihe muzagera i Kigali
mbe nagira ngo nshimire Kagire kuba tubashe no kuvugana nonaha kandi ikintu nareza kubyo Ben avuze kuko twatangiye tuwa koko kandi ayigomba kurangira ni Kigali nkuko indirimbo nayo na tuwa yitwa Ndubu Kigali nkanjye na The Ben na K8 ntabwo dufite ububasha bwo kuba twaza tukikorera igitaramo tukakiorganiza ku giti cyacu so dukeneye kampani ibidufashamo kandi kampani nazo ntabwo byoroshye guhitamo ko ntabwo ubuzi neza ibizakorwa neza ko nta nubwo tuhari ariko icyo nakubwira cyo icyifuzo cyacu niko twakora show ntihagire n'abantu bishyura kubera kandi turashaka abantu bishyura amafaranga make cyane baba mu bishyuye abanyarwanda bose babashe kujya hamwe gahunda bazayimenya hanyuma y'amezi nk'atatu ku buryo nta muntu uzamisinga nta muntu uzaswakira igitaramo kabisa
mumbabariye nabaza na The Ben bakagira wenda icyo batubwira ku buryo wabayeho umwanda bisa amagambo menshi yakomeje kuvugwa hano uburyo wabayeho umwe avuga bati babayeho bwa buzima bwo gusanzwe bw'amerika abandi bakavuga bati haza bavuga bati bariga ese batubwira bakatuma yenge cyangwa se bakamara mu kigo abanyarwanda bashaka kumenya uburyo babayeho
kuri ni Medi nta kibazo cy'imibereho twagize ku buryo cyasa nk'ibyo bavuze ko wenda tubayeho nabi nayo basaba ko ibyo byose babyima amatwi ku buryo ahubwo twe tugakipinga intaci bakadukurikirana ku mbuga za Facebook kuri Twitter tugakipinga intaci ku buryo bazajya bamenya information nyazo zitarenze kuva mu bandi
murakoze cyane Medi wa mugani ngo bareke kureba uburyo mubayeho ahubwo bareba umusaruro sibyo The Ben
niko byakagombye muri kuri ngira ngakaruna kongera abonika mu gusa aho uri hose uri umufana wa The Ben na Medi na Press One muri rusange aho wigeze kuba usabira umugisha Press One n'abayigize ndagira ngo nkubwire ko Imana yagushubije twagira umugisha muri kino gihugu wa mugani abantu benshi bagira impungenge kuko abantu benshi siko bawugira kandi ndagira ngo nizeze abanyarwanda ko abana banyu ntacyo bibazo bafite bameze neza kandi Imana yabaye umugisha kandi nabo Imana ibaho umugisha kuba bakomeje kudusabira
murakoze cyane iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio tukaba turi kumwe n'abahanzi The Ben na Medi kuri telefone nanone turi kumwe n'undi mukunzi w'abahanzi Niyo Fidel uranyumva
ndakumva neza
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye natangira nsuza aba basore mbere na mbere Medi na The Ben muraho neza
muraho neza turagushubije cyane
ngiye ikibazo cyanjye ni kirashingira kuri career yanyu ya music nagiye mbabaza uraya mwagiye muri United States twe tuza abaririmbyi baho benshi bakomeye twumva ku maradio tubona ku matv nagiye mbabaze mwebwe niba mushobora kubona uburyo mubonana nabo yenda ku buryo mwabonana nabo mukabaka ama featuring kugira ngo mwagure career yanyu ya music
no mu mikorere ya press wire na gahunda dufite ni ukuba twakagura music kabisa na vuba aha ngaha turimo turashaka tubaza tuzajya no muri South Africa gupromotinga indirimbo zacu muzamuzibona kuri za MTV base za heza ano ma channels akomeye ku buryo turimo turagaragaza ku buryo ngira ngo n'umwaka ntabwo uzashira nta gikorwa gikomeye murabona kandi cyagizwe mu ruhare n'umuhanzi ukomeye wo kwisi kabisa
The Ben
arakoze cyane umukozi wa press one ndagira ngo mubwire akantu kamwe gusa nkuko Meda bivuze ntago ari ibya ako kanya koko ni ibintu bifata agahe kandi burya ukuba ahantu ni kumenya abantu ni making ukora ama connection n'ahandi so muri make niyo nzira turimo niyo nzira kandi nkuko navuze ngo twahawe umugisha cyane muri kino gihugu, twagize abantu baturi inyuma biteguye kudusupportinga mu buryo bwose, biteguye kudushakira inzira yose yashoboka yatuma igikorwa cyacu cyangwa se igikorwa cya Press One kigera ahantu heza kandi hashimishije. Adashimisha n'Abanyarwanda bose.
Tugiranye nk'ibibazo nk'ibiri byonyine.
Kimwe gusa kuko dufite abantu benshi.
Yaomba baje ku urabona Rick twumvise inkuru yuko ashobora kuba yavuye muri Press One. Abanyarwanda niba bashe kubona undi muproducer bazakorana cyangwa na Rick ariko yagiye kureba bazakomeza bagakorana.
Mu buryo bwo guteza imbere umuziki wabo. Twari kenali Ricky na Press One yose, dusanga Ricky ni umuproducer w'umuhanga ukwiye kwibohora ntabe uwa Press One gusa. Ricky ntabwo yavuye muri Press One nk'uko wenda abantu babitekereje cyangwa se abantu benshi byanababaje. Ricky ni producer ukora indirimbo z'abantu bagize Press One, nubwo atagize Press One so far. So nuvuga ngo Ricky wenda twamushyira muri ango yo kuba ari nk'umujyanama cyangwa se ari nk'umukozi ukorera Press One ariko utagize Press One. So Ricky mu by'ukuri twasanze akwiye kuba free, afite ubuhanga bwinshi, ari Abanyamerika benshi basigaye bashaka gukorana nawe. Twasanze rero tutamukipinga nka Press One twenyine, usibye kuba wenda twamureka akagura impano ye ikabuka cyane nawe ku giti cye.
Urakoze cyane Niyo Fideli uduhamagaye uri Kigali. Nanone dufite undi mukunzi w'aba bahanzi Twagira Aurore, uratwumva? Twagira uduhamagaye uri hehe?
Ni South Africa.
Uri South Africa, muri Afrika y'Epfo, uri mu buhe mugi?
Cape Town. Cyo nashakaga kubaza urangije ngo murangije kuvugana n'uyu kivuzeho. Ubwo nta kindi mfite.
The Ben wenda uwo mukunzi wanyu mwamusuhuza ahamagari muri Afrika y'Epfo.
Arakoze cyane kubw'urukundo, ubwo n'urukundo rwinshi kandi na support ye twishimiye cyane. Njye mu South Africa tuzahagera vuba n'iki kintu namubwira. South Africa iri muri gahunda dufite ya New Kigali Tour, so muri make ndumva tuzanabonana. Arakoze cyane, Imana imumugisha.
Vuba bidatsinze bazatubona kandi nabo tuzataramana.
Urakoze cyane Twagira Aurore uri Cape Town muri Afrika y'Epfo. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikindi kibazo nagira ngo mbabaze, mumaze iminsi mucuranga mu buryo butandukanye, hari indirimbo z'Icyongereza, hari indirimbo za gospel z'Imana mwatangiye kuririmba, mbese hakabamo n'izindi ndirimbo. Ni kubera iki mufata uyu murongo? Mubwire impamvu.
Icyo cyo cyiza cyane. Nkuko ngira ngo Ben yabikomojeho kare. Urabizi ko turi ino industry turimo, bisaba ko ugaragaza ko ushoboye. So Afrika kandi n'u Rwanda ni kimwe, ariko hari n'amahanga, hari isi yose dushaka kwa trafficking imico itandukanye, kuritosha no kuririmba ku buryo umuntu wese aho yaba ari hose yakumva ibyo turirimba, ku buryo twagiye tubona amamesaje abantu benshi cyane atumva n'Ikinyarwanda, tubwira ngo indirimbo zanyu twaze kunishijwe n'Abanyarwanda, ariko dufite ikibazo ntabwo tuzumva. Bitubera challenge ikomeye cyane, ndavuga ati reka none tujye dukora indirimbo tuvange n'indimi actually, ku buryo n'indirimbo zizasohoka muzamwumvamo akongereza gakeya mu Kinyarwanda, mu ndi ndirimbo yenda y'Icyongereza mwumvemo ikindi Kinyarwanda, gutyo gutyo, ku buryo turashaka kumekinga shuwa ko buri wese ari satisfied kandi buri wese akuramo mesaje nk'uko dushaka ko mesaje iba transfer.
The Ben,
ugiye kuma YouTube video yacu ukareba nk'amakomenti ayo, hasigaye haza amakomenti menshi cyane cyane ku ndirimbo twakoresheje Ikinyarwanda, avuga ati ndi gukunda audio, ndi gukunda imiririmbire ariko sindi kumva icyo bishatse kuvuga. Hanyuma ngira ngo nibyo bintu twagiye duhindura, nk'indirimbo twagiye dukorana none nshyashya muri iki gihe, ugiye kuma comment usanga bavuga ati love from Kenya, love from Norway, not love from Sudan, bakavuga ibihugu bitandukanye, ukabona ko ya gahunda twihaye yo kuvanga indimi iri kugira akamaro, ikatuma n'umuziki wacu waguka. Nk'uko nahoze mbivuga, muziki y'u Rwanda iri gutera imbere nk'uko yahoze inateye imbere mbere, ariko ikibazo cyatwagize kera yabaye local, yateye imbere mu Banyarwanda gusa. Twifuza ko Press One cyangwa se n'abahanzi bacu bagenzi bacu bandi twakwagura music yacu igatera imbere mu mpande zose, no kuvuga ngo mu banyamahanga, mu banyarwanda as well, bazakomeza badushyigikire, ariko n'abanyarwanda n'abanyamahanga bamenye ngo hari music y'abanyarwanda, nk'uko tuzi ko hari music y'abanigeria, isi yose izi ko Nigeria ifite music, niyo mpamvu dushaka natwe kugira ngo isi yose imenye ko mu Rwanda hari music kandi nziza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ubu kuri telefone turi kumwe na Nati uratwumva?
Ndabumva.
Ikibazo cyawe kuri aba bahanzi babiri.
Bwa mbere nashakanze kubwira Brand ko mukunda cyane. Icya kabiri namusaba nyine niba indirimbo ye I'm in love yayikorera a cappella.
Nona ha can integrate it.
Uko buceye nuko bwije birakomera sinigeze menya urukundo uburyo ruryoha iyo wambereye umuco ahari umwijima ubinore zawe nizo nkurikira oh I'm in love baby I'm in love
urakoze
byiza cyane
thank you niwe muhanzi wa mbere w'umunyarwanda nkunda cyane kandi nshyigikiye mu bintu byose
urakoze cyane Nati murakoze cyane namwe ya The Ben na Medi tukomeje muri iki kiganiro ikaba ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda turi kumwe na none n'umukunzi wanyu Kam Keith uranyumva
nakumva
ibibazo byawe kuri aba bahanzi babiri
ndabanza gusuza The Ben
urakoze cyane Kam Keith
urabona muganga hari ibishano bya Primus guma guma ninde waba uhamahirwe muri bantu bose barimo kubihatana
iki kibazo kirakomeye ndumva mu by'ukuri mbaye honest cyangwa mbaye mvugisha ukuri amahirwe naya umuntu wese uri muri guma guma kuko nta muntu numva urimo udakwiriye kiriya gihembo bose ni abahanga kandi barashoboye
nitila nashaka kubaza ni kuriya ndirimbo ye ya house aha awabora yirinje ni byakubayeho cyangwa ni video shaka mu buzima bwa
mu buzima busanzwe bw'abantu nta muntu bitabaho nta muntu utagira igihe cyo guca mu bikomeye cyangwa se mu bintu bitoroshye aho ubona ko Imana yonyine yagufasha kandi ngira ngo nashatse no kugira ngo mvuge no ku bandi baca mu bintu nk'ibyo nk'uko nk'abahanzi bashaka dukunda gukora ikintu gifasha n'abandi bantu babyumva so sina wenda ntibyambaye nk'uko bigaragara muri video ariko nigeze kugira igihe kimeze nk'icyo ngicyo mu buzima bwanjye kandi nkaba nshimiye Imana ko ibyo bihe byaciye ubu ngubu tumeze neza cyane kabisa
ndagira ngo mbasabe mwembi na The Ben a cappella yanduye
iyo ndeba gutyo kandi njye ngukunda kucuti takubyo mvuga kandi mbona unyumva ko buranga bwawe ko nta wundi mbubonana umva ndabone benshi numva nkunze wowe mbwire gupfa yo tuwe kigali
ngira ngo Kam Keith ako karakano keza ko kugira ngo bagushimire ko wahamagaye ngo uvugane nabo murakoze cyane radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio turi kumwe n'abahanzi b'abanyarwanda The Ben na Medi kuri telefone nanone kuva Kigali turi kumwe na Peter Chris uranyumva
ndavumva
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ku bahanzi The Ben na Medi turi kumwe muri studio
murakoze cyane mbere nambe kuba mwabashije kudutumiza abo bahanzi bacu dukunda cyane icyo nashaka kubabwira ndi umufana ukomeye wa The Ben twishimiye kongera kumwumva yongeye kudusohora indirimbo twaramukumbuye mu Rwanda igihe kirekire ariko biradushimisha kuba yongera kudusohora indirimbo nziza cyane ni ibintu twishimiye cyane abona abakomereza aho ngaho
Peter Chris ngira ngo nk'umufana uri mu Rwanda wenda nkwibariza ikibazo bano bahungu bajya kuva mu Rwanda hari amagambo menshi yabavuzweho ko kariyeri zabo zigiye kurangira ko byananiranye ariko ubu ngubu bakaba bamaze kwereka abakunzi babo ko ibyo byose byavuzwe ntacyo byabakozeho nk'umufana ibyo bintu mwabyakiriye mute mwebwe
twebwe umuntu yakunda umuntu w'umukunda cyane jera tubabaje kuko twarababuze dutekereza ko wenda bizatugora kongera kubumva ariko ntabwo twabakuyeho amaboko kuko ibihangano byabo byari bigihari kandi tugikomeza kubyumva kuko n'abantu bagiye bakunzwe cyane kandi n'ubu bafite fans nini cyane ku buryo twibaza umunsi bazagaruka aho ngo tuzabakiza kuko ni abantu bakunzwe cyane mu Rwanda dukunda cyane ntekereza ko ibyabaye byabaye n'igihe gito nyuma yo bamaze kugira tukamenya amakuru byahise birangira.
Ese wavuga ko indirimbo bamaze iminsi basohora zimaze gukekekesha abo bose babavugaga nabi?
Yo byari bagiranwe cyane cyatekereza ko n'ibyo ngivyo nta ukiyuka ko byabaye aho mu gitegerejwe nuko twakongera kubabona Kigali.
The Ben na Medi muravuga iki kuri ibyo umukunzi wanyu abavuzeho?
Mu byukuri nduba bishimishije, nduba hari guca bugufi muri twebwe, nduba bashiye bugufi ku bw'uyu muntu Imana imumugisha kubw'urukundo agaragaje, nduba nshiye bugufi cyane kubw'urukundo adufitiye kandi Imana imumugisha. Gusa nk'uko abivuze kandi nk'uko natwe twabishimangiye, gukora kwacu ni nk'aho igo bigitangira, ntaho turagera. Turashaka gukora ibirenze biriya, turashaka kubaha ibintu byiza kandi mu by'ukuri tubashe muri iyo vibe yo gutuma bahora bishimye, tubereka ko tubakunze kandi tubakumbuye.
Medi,
icyo nakwiye namwemerera nshimye ni uko ibyakozwe kandi n'ibyababaje n'ibyabakomesheje kandi bigatuma benda bibaza ko byarangiye, ngira ngo ibyo byose tuzabigenda tubikuraho kandi bazagenda babibona mu bikorwa biza biri imbere. Dufite imiziki myinshi iri imbere izabahoza amarira, ahubwo mbeba nishimye base nk'aho ari nabwo bakitumenya, ku buryo dufite gahunda nyinshi cyane kabisa bazishima.
Hari abantu benshi baduhamagaye, amatelefoni aracicikana, ariko kubw'amahirwe make ntago tuza gukomeza iki kiganiro kuko hari amasaha tugomba kugisorezaho. The Ben na Medi, mu rwego rwo kugira ngo dusoze iki kiganiro, mumaze kumva ibitekerezo by'abanyarwanda babumva, mumaze kumva abanyarwanda bari hirya no hino muri za Afurika y'Epfo hose, bafite inyota y'ibyo mukora, bafite inyota yo kumva imiziki yanyu. Mu rwego rwo gusoza ndagira ngo mutange ubutumwa ku bakunzi banyu.
Reka wenda ntangire wenda The Ben aze gusoza. Ikintu nakubwira cyo ni uko aho twagiye naho tugeze, n'ibyo tugezemo cyangwa se intambwe tugezeho, ngira ngo byose tubikesha Abanyarwanda nk'uko babizi bose. Ntabwo twakunzwe n'Abakongomani bwa mbere, cyangwa se ntabwo twakunzwe n'Abarundi bwa mbere, cyangwa se ntabwo twakunzwe n'Abanyakenya byahereye i Kigali hariya mu mujyi. Tariya ngo mbere na mbere dushimire abo bantu bose badusapotinze kuva cyagiye kugeza kuri mata bakituri inyuma. Ukuntu badukunda baduhoza ku mutima, natwe niko tubahoza ku mutima. Kandi icyo nababwira cyo, tuzabonana vuba bidatinze, kandi tuzongera twishime nk'uko byahoze, kandi tuzakomeza tubashimishe.
The Ben,
ndagira ngo mbere kuri wowe waduhaye iyi opportunity yo kuvugana n'Abanyarwanda, abakunzi bacu, imiryango yacu n'abafana. Mu by'ukuri ni ikintu cyiza kandi Imana ibiguhe umugisha. Hanyuma njye ku ruhande rw'abafana, nk'uko mugenzi wanjye Medi abivuze, ntabwo twigeze tuba icyo turi cyo cyangwa se icyo tuzanaba cyo, bidaturutse kuri bo, bidaturutse ku rukundo n'umurava no kuduhora hafi no kuduhora inyuma. Mu by'ukuri batawemye gukora, ndabashimira cyane bivuye ku mutima. Kandi nk'uko nabivuze, mbizeza ko ibyo bakorera, ibyo badushyigikiraho, ntabwo tuzigera tubaca intege. Tuzakora ibirenze ibyo twakoraga, tuzajya twimprovinga buri munsi kugira ngo tubeke product nziza, bakomeze babone n'impamvu mu by'ukuri bashyigikira Fresh One.
Murakoze cyane nshuti, mwari muteze amatwi iki kiganiro. Yari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. The Ben twavuganye uri i Chicago muri Illinois, ndabashimiye.
Urakoze cyane nawe, Imana iguhe umugisha.
Medi, nawe twavuganye uri i Chicago muri Illinois, nawe ndagushimiye.
Urakoze cyane kuko wadutumye tukabasha kuvugana.
Murakoze cyane namwe nshuti mwakurikiye iki kiganiro muri studio, mwari kumwe nanjye Edi Rwema.
hari ready. Baby count touche touche, just let me know when I can touche. Night and day, yeah, rap Kigali 2-5-1, no cliche. Mami ndu wichi gali ya kwa bachama kwa tuzi wimbururu. Tulibanyi di swagger, mbega ungumuji wabo wabandu. Itone turangize kano kanai. Yes mami tonight, tuyombe tumenya na twende. Na nguijisha tuno to slang my baby. Mutembe let's say, good up in my wibu takondo wichi gali day late.
Ati, iyo ndewa gucho, chumai.